kwenye nazo mawazimia. Ona sasa unanitesa, nikikuona na chacha wai, sababu andi nitakushusha. Kuna watu walojiua, wajua roho naivusha. Unapenda, penda, penda wenye hali ya juu. Unanitesa, tesa, tesa, ewe wangu my boo baby. Why? Tell him mommy why? Tell him mommy why? Tell him mommy why? Sema uwezi kumilia, ewe mrembo kufurahia. Sababu mimi nifukala, roho yangu inaniuma. Kututimiza unachopenda, najua roho itaniuma. Nikijasikia umetenda, unapenda, penda, penda wenye hali ya juu. Unanitesa, tesa, tesa, ewe wangu my boo baby. Why? Tell me mommy why? Tell him mommy why? Tell him mommy why? Tell him mommy why? Tell him mommy why?
Just bounce.
I'll keep it. Me. Just come on, I want it.